Because of Fridays, you're spending money. Your shikas expensive high grades. Pay D. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Pay D. What's up Fridays, you're spending money. Your shikas expensive high grades. Pay D. Your best pet a bonka bashabafa. Subsugo bonkers, your best sponsor mata. Pay D. So talent in this thing and then got my back torn. I'm a plastic at 20 crores. I receive a tebede. Ukalo anti nabacha nabati mama nangu malume buile. Hey! Dalu mona zungi zanje moye ni ngachabula mangan mona nonge nshune kilini. Maspandile sofaga mashili ni ngawarak sayoki nansazo chavisa gafaya. Dalu mona zungi zanje moye ni ngachabula mangan mona nonge nshune kilini. Maspandile sofaga mashili ni ngawarak sayoki nansazo chavisa gafaya.
Sekufika boskufi zinja bophaka mfana sisihlala ngentombi ngoba lasihlukumeza ithanga phela siyahala sikhonsa namathi plus siphethisa thina masilamba siyaphaka siyadla sisifihla bani ngizwisise kahle cela ungizwisa ifu sisawumind asiphumele ngaphandle siyokhuluma ngakuboleka islamba kambe ubani igama noma ngakubiza ngoswidi tal unkosazana dot ama-dimples bheka maka smile oh vele vandag it's Friday angibheki nama-price twana ngani it's payday expensive high grade ngapha ngiphethe nanekhadi nyama sandle akufele kushinya mababa ngaze kube late ngifuna ingane yele ngathi even ye apartheid ingenze ngibe busy mase sigibele embedeni siqale ngepilo fight mase ngifake endumisweni akufele kube mnanda sidle imali
kusukusona zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni masiphandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya Ubona zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni Maspandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya
I vibe pristine la Hojoyini vathu bize namasinia Zishab ziyawala Ofuna ukhaka isko nikezeni takila Co, i-trip iyaconsa yabona Lapha endlula khona njalo ngibashiya be-corrup Yasha, bada amabhebheza ngizokhokha Elami iphepha linuka uswidi ungagcina usulukhotha Akufika omagoya izinja zakho ninguga naboya Lezo zidla i-life nge-straw Vibe galo, imali sakhona Ngihamba nalo, uyazi bhebheza se-afro Oh yeah, akufika omagoya izinja zakho ninguga naboya Lezo zidla i-life nge-straw Vibe galo, imali sakhona Ngihamba nalo, uyazi Zipebeza se afro, yes!
What's up Fridays, you're spending money Your shikas expensive high grades, pay D Your best pet a bonga bashabafa Subsugo bonkers, your best sponsor mata, pay D What's up Fridays, you're spending money Your shikas expensive high grades, pay D Your best pet a bonga bashabafa Subsugo bonkers, your best sponsor mata, pay D Zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni Maspandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya Cela ubona zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni Maspandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya Cela ubona zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni Maspandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya Cela ubona zongizandle moyeni ngajabula mangangibona nonke nshone eceleni Maspandile sofaka amashili ningawarak sayogcina ngisazojabisa kabaya